kukyamula ikolona mu struggle abavuganya okwegatta gwe mukago Mosaic Prince MP in Uganda.
Abaganda bagere yawukana ku mugendo bibopawa oye fetugenda mu maaso ne Kyagulanyi tukwagala nnyo Bobi Wine Kyagulanyi tatuyiwa Kibanda tatuyiwa nawe Kyagulanyi Yegwe atubuse okwebereramu Kyagulanyi Era yegwe atuzukusa nga twebase Kyagulanyi Sebambi Zuku kabambi Kyagulanyi You was the ghetto president Kyagulanyi NUP president Kyagulanyi Our future president Kyagulanyi Kyagulanyi People Power Press Party Kyagulanyi Nation 2021 Kyagulanyi Tugende tulonde Kyagulanyi
Kuliba kuchakala kujigida kubibia kuchakala kusanyuka kubibia kukesa ude Kuliba kuchakala kujigida kujaganya kupepe ya kusanyuka kubibia kukesa ude Kuliba kusanyuka kupepe ya kujaganya kujigida kuchakala kubibia kukwambala mule